Enye izinto esenge ngayiqaphela, mhlambe nawo soku wayiqaphela, ukuthi kulolu lesikhathi ukushesha sigudluka eqinisweni ngenxa yemiyalezo esinidedelana izakithi ngemedia. Angikube ngelele, ngiphinde ngamukele engosini efresh, ngingusibalo BT Ngema, egama likaBenny Diamond weChristian Networks. Abantu babukeka beletha ngesankahlo imbono yabo noma ngabe kwezokusakaza ejwayelekile kumbe nge-social media, okuyiyo-ke ematasa kakhulu ngezokukhuluma mumva nje. Kodwa noma ngabe lawo maphimbo ebengaba nomsindo omngakanani, umqondo mbono awuhlali liqiniso ikhathi zonke. Mlaleli, akucabanga uhlobo lwemidia oyigwinyayo nsuku zasa, uhlobo lwabantu obalalelayo. Kungakanani abakufake kwawumthela kuwe ngokwendlela ocabanga ngayo nokukholelwayo? Futhi ngesikhathi sivula umlomo sidla kwasani oluza nemidia, kusikhathi sinye siya ngokuya sihlehle eqinisweni likaNkulunkulu. Lokhu akuyona inkinga yezukulwane sethu esitshelwa kakhulu imidia kumbe esibombadwa imidia. Nansi indlela umphostoli uPaul ayibeka ngayo ngesikhathi ebhala uTimoteyu wayemkhulisa kwelikamoya mumva le kwi-first century. 2 Timoteyu 1:13 no-14. Isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owawezwa kimi ngokukholwa nangothando lukaKristu Jesu, okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Ngamanye amazwi, buyela ezwini likaNkulunkulu, lazi iqiniso lakhe, likholwe iqiniso lakhe, liphile iqiniso lakhe, noma ngabe umhlaba ukubangela umsindo omngakanani ngembono yawo, ngoba ngesikhathi usondela kuJesu enhlakalupheni yakhe, entobekweni yakhe, othandweni lakhe, emseni wakhe, konke okuthi kuma kuphambi kobuso bembono yezwe kuma phambi kwakho ebengakukwelizisa, uJesu uphenduka yena abe ingcebo yomphefumulo wakho ngesikhathi ubambelela kuye. Imbono yezwe noma ngabe ibenganemsindo engakanani, kodwa yisona isibambiso seqiniso likaNkulunkulu. Okuhle okubekwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Futhi yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, sithinte kule nombolo 067 706 0077. Kungenjalo ngikukhuthaza ungene kuwebsayithi, kuningi ongakwazi ukuthola kube usizo kuwe. www.freshzulu.co.za